chorizo chachu.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika iravugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com maze mwikurikirire iki kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko muri sanga. Ikibazo cy'indwara zititaweho uko bikwiye nicyo tuganiraho uyu munsi. Ariko mbere yuko tutangira iki kiganiro, mureke tubanze tubamenyeshe ko nanone tuzakigarukaho mu kiganiro bunga bunga ubuzima cyo kuri iki cyumweru kuri Flash TV isaa 11 n'igice. Bunga bunga ubuzima ni kiganiro mutegurirwa na radio yanyu Ijwi rya Amerika mu mikoranire yayo na Flash TV mu Rwanda. Bunga bunga ubuzima rero ku cyumweru saa 11 n'igice muzakurikira ibirebana n'ikibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye. Insanganyamatsiko y'uyu munsi rero: mu kwezi kwa mbere gushize, abategetsi bo hirya no hino ku isi batangije umushinga bise Itangazo rya Kigali, n'umugambi mpuzamahanga wo kurandura indwara zititabwaho uko bikwiye bitarenze umwaka w'2030. Barimo Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente, Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari, Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na Minisitiri w'Intebe wa Papua New Nouvelle Guinea James Marape. Nk'uko OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ribivuga, abantu miliyoni 1,700,000 bafite ikibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye. Iki kibazo kimeze gute mu Rwanda? Indwara zititabwaho uko bikwiye ni izihe? Ingaruka zazo ni izihe? Abanyarwanda bazirinda bate? Gahunda yo kuzirandura burundu mu Rwanda iteye ite? Ibi byose turabiganiraho na Dr. Eugene Rubera Nziza, impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye. Ayobora ishami ryo mu Rwanda ry'umushinga witwa End Fund, utera inkunga Ministeri y'Ubuzima y'u Rwanda, igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, Rwanda Biomedical Center, na gahunda y'igihugu yo kurwanya indwara zititabwaho uko bikwiye. Dr. Rubera Nziza, urahura komeye.
Uraho neza.
Ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika, kandi ndagushimira cyane rwose uyu mwanya uduhaye. None rero, ikibazo cy'indwara zititaweho uko bikwiye giteye gite mu Rwanda? Mbese duhere kuri iki ngiki by'ukuri. Indwara zititaweho uko bikwiye ni izihe?
Urakoze cyane. Mu Rwanda kimwe no mu bindi bihugu byinshi cyane cyane byo munsi y'ubutayu bwa Sahara, hari indwara nyinshi bita ko zititaweho uko bikwiye. Mu Cyongereza bavuga neglected tropical diseases, nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima bwazise. Muri izo ndwara rero, yenda navuga izitubangamiye cyane hano mu Rwanda, harimo nk'inzoka zo mu nda. Ngira ngo nta munyarwanda utari gizazumba cyangwa se abenshi baranizirwaye cyangwa abana babo barazirwara hari indi nzoka yitwa bilariziyos cyangwa se schistosomiasis mu rurimi rw'icyongereza ni inzoka igaragara hariya hafi y'ibishanga murabizi ko mu Rwanda dufite ibishanga byinshi ibishanga by'umuceri ibiyaga n'ibindi mu by'ukuri izo ni indwara tubona ko ziganje mu Rwanda aho usanga nko mu turere tumwe na tumwe mpere nko ku nzoka zo mu nda usanga hari aho zigera ziri hejuru ya 50%. Ikindi izindi ndwara navuga yenda ziri kuri urwo rutonde rw'ishami ry'umuryango w'abibumbye byita ku buzima navuga nk'ibisazi by'imbwa. Ibisazi by'imbwa nabyo biri mu ndwara natwe tugera hano mu Rwanda. Navuga nko nk'ubumara bwa ziriya nzoka zo mu bihuru zo mu ishyamba muzi ko iyo zarumye umuntu rwose gukira ubumara bwazo biba bigoye. Navuga nk'izindi ndwara yenda dukunze kubona indwara yitwa uruheri cyangwa se uturere tumwe na tumwe bita shishikara navuga indwara y'amavunja navuga indwara y'imidido mbese ni indwara zitandukanye ariko yenda nko mu Rwanda navuga izo ngizo.
Dr. Hano hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika yatwohereje kuri Facebook akabazo ntabwo yanditse amazina ye nta nubwo namenye uko yitwa ariko yanditse ngo ni King Hunter n'umupake aravuga ati asa n'utangaye cyane amavunja asa aracyari ikibazo mu Rwanda.
Amavunja mu by'ukuri Leta y'u Rwanda yafashe yashyizeho umurongo kugira ngo hakurikiranwe ingo cyangwa se imiryango ishobora kwibasirwa n'amavunja. Usanga ari imiryango ibayeho nabi mu buzima bwo hasi abakene cyane cyangwa se ugasanga ni ba bana cyangwa abantu bakuru bafite n'uburwayi yenda bwo mu mutwe. Ariko ngira ngo binyuze muri minisiteri y'ubuzima minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ndetse n'inzego zitandukanye ngira ngo biri no mu mihigo y'uturere aho iriya miryango ishakishwa kandi nanone binyuze muri porogaramu ya leta bita human security issues aho bareba ibibazo bibangamiye abaturage cyane cyane hariya hasi n'ayo mavunja arimo imyubakire ngo zidafite ubwiherero busukuye mbese inzego za leta nyinshi zirafatanya kugira ngo zishobore kubona iriya miryango bariya abantu bakibasiwe n'amavunja ariko agenda agabanuka ariko ntibivuze ko yacitse hari aho tugenda tuyasanga.
Ndibuka yuko hari ahantu mu Rwanda Croix Rouge yigeze kujya gukora ubutabazi bwo guhandura amavunja abantu hari igihe byigeze kuba ikibazo gikomeye none ubu ngubu twakwizera yuko cyakemutse.
Birumvikana hari intera iterwa cyane cyane ko haba harimo ubuvugizi ndetse n'amabwiriza aturutse hejuru aho abayobozi batandukanye bavuga bati ntabwo byumvikana kuba hari umudugudu ahantu umuryango ukigaragaramo amavunja. Izo rero ni ingufu za leta zituma na porogaramu nkatwe yenda b'abatekinisiye dushinzwe zo kurwanya izo ndwara dushinzwe gutanga ubujyanama izo ngufu z'abo bayobozi nizo zituma tugenda tubona amavunja agabanuka ariko ntibivuze nyine ko twari twayarandura burundu. Ubwo niyo mpamvu n'ayo mavunja mvuga ko muri gahunda duteganya leta iteganya tunashyigikira izo gahunda ziba zirimo.
Mu mwanya Dr. Rubera Nziza wavuze ko mu Banyarwanda hashobora kuba nta utarirwaye cyangwa se nta udafite umwana waba warazirwaye ubu byo bimeze gute iby'inzoka zo mu nda?
Urakoze Kamirinde. Buriya inzoka zo mu nda mu Rwanda twasanze yampereye yenda nk'igihe nkanjye nagereye muri porogaramu nagize amahirwe ntangira ari nabwo turi gushyiraho porogaramu ishinzwe kurwanya izi ndwara tuba ko zititawe uko bikwiye muri 2007 ariko ubushakashatsi twakoze icyo gihe minisante yakoze n'abafatanyabikorwa bandi mu rwego rw'igihugu twari dufite hafi 66% %, ni ukuvuga mu wayeni kigereranyo cy'igihugu cyose, ariko hari uturere tugeze muri za 90%, aho twari twapimye abana bari mu mashuri abanza mu gihugu hose. Ni ukuvuga buri karere gafite amashuri agahagarariye, uturere tumwe twageraga nka 90%, birumvikana utundi turere turi muri za 40%. Navuga nko muri Kigali usanga ubwiganze bw'inzoka zo mu nda buri hasi, ariko ngereranyije mu bundi bushakashatsi bwakozwe mu 2014, uwo mubare wari uvuye kuri 66% hafi ugera kuri 45%. None muri 2020 hakozwe ubundi bushakashatsi, noneho bupima n'abakuru n'abagabo n'abagore n'abasaza n'abana b'incuke, abo bose barapimye, ariko gusa twasanze icyo kigereranyo kikiri kuri 41%. Tugatekereza ko hari izindi ngufu zikenewe ndetse n'ingamba, cyane cyane mu bintu byo kureba isuku n'isukura. Tugakora coordination cyangwa se tugakorera hamwe tukareba ikitagenda neza, kuko nubwo porogaramu tunatanga ibinini ku bantu benshi, abantu benshi tugatanga kabiri cyangwa gatatu mu mwaka, twabonye ko hakiri ikibazo mu kubona amazi meza, ubwiherero, ndetse imyumvire ituma dukaraba intoki, mbese dukora ku buryo tugera ku isuku inoze, aho ni ku nzoka zo mu nda. Inzoka ya bilariziyoze rero nayo urabona mu Rwanda n'ibiyaga dufite n'ibishanga, murabona ibishanga by'umuceri cyane cyane u Rwanda, minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi turashishikarizwa guhinga ibishanga, kuko niho dukura ibiryo bihagije mu rwego rwo kwirinda inzara. Ariko bariya bajyamo bagahura n'ariya amazi, kubera yenda hafi mu nkengero hari abantu badakoresha imisarani neza, cyangwa se ikagenda yanduza umwanda ukavamo ukanduza biriya bishanga, kandi yenda harimo abantu umwanda w'abantu banduye bilariziyoze, usanga abagiyemo bandura iriya ndwara kuko yo yandura umuntu akandagiye muri ariya mazi. Ubwo rero tugatekereza ko hari ikigomba gukorwa, kuko hari aho usanga nk'abagera kuri 60% baturiye biriya bishanga baranduye cyane, wabona yenda n'abantu b'umukerarugendo biziye bakajya koga mu biyaga byacu. Tuzi ko ubukerarugendo mu Rwanda buri gutera imbere cyane, butuzanira n'amadovize. Ubwo rero birumvikana ko gahunda yo gusukura ibiyaga byacu ku buryo bitarangwamo na bilariziyoze ari gahunda ishyizwe imbere, ndetse na biriya bishanga bigomba kuvamo buriya bwandu. Hari ibigomba rero gukorwa byinshi, ngira ngo nicyo gahunda ya Leta ishinzwe.
Yego, muteze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga. Umutumirwa ni Dr. Ruberanziza Eugene, ni mpuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye, akaba rero ari n'umuyobozi w'ishami ryo mu Rwanda ry'umushinga witwa FED, witwa End Fund, mumbabarire, utera inkunga Leta y'u Rwanda muri biriya by'indwara zititabwaho uko bikwiye. Dr. Ubundi rero iki kiganiro ni icy'abaturage, abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, niyo mpamvu nagira ngo utwemerere duhamagare uwa mbere, Adrien Nimpagaritse. Adrien we,
halo,
uraho, urakomeye?
Ndakomeye neza cyane.
Uherereye he?
nitwa ni magari teatriye nkaba ndi mu Burundi.
Mu Burundi muye ntara.
Ntara ya Ruyigi.
Yego.
Ntara ya Ruyigi komine butaganzwa nkaba ndi ku mutumba wa Gasasa.
Ye. Ikibazo cyanga.
Ndagira cyo mvuga ndagomba mundamukirize umudogiteri.
Arakumva rwose.
Nongera ndamutsa nawe ko wumviriza iyi radio ijwi rya Amerika.
Ye, urakoze cyane.
Namwe murakoze cyane.
Ikibazo rero cyangwa igitekerezo?
Ikibazo mfite. Nukuri burya ibyo bariko bavugana ko ndabikurikirana cyane. Burya nta ngwara n'imwe itababaza. Nubwo babifata mineneze. Boraba ikintu cyose cy'ingwara kimbana ayo mapunja cyangwa ibyo biterwa n'urushanga bakaraba bagashyiraho amafaranga bagasingira abenegihugu. Hari igihe hanyuze usanga nk'umwenegihugu akenye cyane adashobora kuronka n'amafaranga yo kwivuza izo ngwara bakaraba leta ikabakurikiranira hasi.
Ego. Urakoze cyane, nimpagaritse.
Namwe murakoze cyane.
Yego. Dr. Rubera Nziza, iby'abakene rero nimpagaritse akomojeho byo muri iki kibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye. Twumvise yuko ari nabo mu by'ukuri zibasira kurusha abandi. None abakene rero ubwo ngubwo mubitaho gute?
Murakoze cyane n'umuvandimwe Adrien arakoze. Mu by'ukuri izi ndwara koko zibasira cyane cyane bari abantu babayeho mu buzima buciriritse cyangwa bwo hasi, bakennye, batunzwe cyane cyane n'imirimo y'ubuhinzi, cyane cyane rimwe budatanga umusaruro ngo basagurire amasoko, kuko nibo bahura n'ubutaka n'ariya mazi. Yenda igihe bari mu mirima ntibashobore no kubona n'amazi banywa asukuye, ndetse usanga aribo bakunze kurwara. Ikikorwa rero birumvikana, hari biriya miti, hari navuga campaign cyangwa se imiti itangwa nka kabiri mu mwaka cyangwa se gatatu, nk'ina mu Rwanda twatangiye kujya tuyitanga nka gatatu.
Muyitanga ku buntu?
Mbere twabonaga imiti y'abana gusa, ubu turabona n'iy'abakuru.
Yego.
Ubwo rero dukora ku buryo iyo tuyibahaye bakitabira hirya no hino mu midugudu, bituma za ndwara zitabazahaza, bityo yenda benshi zari kuzazahaza bakajya no kwa muganga, bityo ikibazo kigakemuka. Kandi nanone imiti buriya y'inzoka uko bimeze muri ibi bihugu byacu usanga itanahenze. Dukangurirana buri mubyeyi wabona amafaranga y'u Rwanda 500 kuba yenda yagura ikinini ashobora guha umwana we cyangwa se nawe akakinywa kimwe gusa agahita akira ziriya nzoka, yenda nka buri mezi atatu, buri mezi atandatu. Mu by'ukuri kwirinda ziriya nzoka ntabwo bisaba ubushobozi ngo tuvuge ngo abakene bafite kiriya kibazo. Yenda mu byo bavugaga nk'iby'amavunja, usanga koko ari imiryango itagize ukwibaho, ndetse bafite yamazu yenda adakurungiye, hahandi ubona wa mukungugu warokeramo ari amavunja. Ni gahunda girango ya leta, uturere hari ukuntu bari abantu bafashwa, gusa nyine tuvuga ko bidahagije kuko abakene buriya kamirinda abakene ni benshi. Uburyo rero bagenda bafashwamo ngira ngo ni ubushobozi bwa leta buba bwabonetse, ariko izo gahunda za leta zirahari. Njye numva nkanjye nkatwe muri programu tuba tubona ko bidasaba ubushobozi buhagije, bitanasaba ngo tuzarandure ziriya ndwara twamaze kubona ubukire ubwa biriya bihugu
byateye imbere.
Bikize nyine bitahura n'izi ndwara zo muri mu ntuza. Buriya izi ndwara ikindi navuga ni uko ziba muri ibyo bita tropics, ni ntuza ni hariya haba hari ubushyuhe ubuhehere iki turi dukoko twindiririzi twinshi dukunze kuba noneho bigahumira kumira ariko tuba tudafite ubushobozi buhagije bwo kwirinda ariko twese twizera ko tuzazirandura yenda tutaranagira kuri buriya bukire kubw'abariya biburayi cyangwa muri Amerika aho ngaho.
Mukanya Dr. nari nabajije nari naguciye mu ijambo ntiwabyumva imiti muha abantu b'abakene muyibahera ubuntu.
Imiti tuyibonera ubuntu.
Yego.
Tuyibonera ubuntu rwose tugira n'amahirwe nyine nk'abafatanyabikorwa dufasha kuyishakisha umuryango ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima turakorana ndetse ziriya nganda zikora imiti ziriya za Merck za Johnson Johnson mujya mwumva ziriya nganda nini nazo ziba zihuriye mu kintu ni nk'umuryango ziba zihuriramo n'imiryango itandukanye ifasha mu kurandura indwara ndetse na OMS ku buryo bemera gutanga ibinini bihagije ariko nanone muri iki gihe sinavuga ngo bihagije kuko usanga ibihugu byinshi bitarabona nk'imiti ihabwa abakuru y'ubuntu ariko dukurikije rino tangazo akomojeho rya Kigali rirashishikariza ibihugu bifite izi ndwara gukoresha ubushobozi aho kugira ngo dutegereze
akazaza
hanze yego ubu gahunda iriho y'isi ni uko ibihugu nabyo bishyira amafaranga muri iyi gahunda bikaba byanigurira imiti buhoro buhoro noneho n'amahanga n'iriya miryango ikagenda yunganira ibyo ngibyo ngira ngo ni commitment ni ntuza ni ibihugu muri iriya tangazo bigomba kwiyemeza kugera kuri kiriya kintu cyo kudatekereza buri gihe ko tuzarwanya tujye nk'inzoka zo mu nda kuko indwara nyinshi ntabwo batanga biriya binini amase donc ku bantu benshi navugaga nk'inzoka zo mu nda na bilariziyozi ubwo rero muri iriya tangazo ni uko ibihugu bigomba kwiyemeza gushakisha ubushobozi n'abaturage bakabigiramo uruhare ndetse ibyo ngibyo bikaba ari nabyo byatuma tuvuga ngo porogaramu cyangwa gahunda mu by'ukuri yenda mu mwaka utaha ababonaga ibinini ntabwo bizahagarara. Urumva kurwanya indwara amazi meza ntabwo tuzabwira inganda zikora imiti ngo zizane n'amazi twigishe nuko tuyasukura niba tugomba kuyateka twigishe gucukura ubwiherero no kubukoresha bisaba no gukorana n'inzego byo bita cross sector collaboration. Ibi byose nibyo bikubiye muri iri tangazo rya Kigali.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye mu Rwanda. Banywanyi rero bacu mbabwire nanone mbibutse ko mu mikoranire ya Radio Ijwi rya Amerika na Flash TV mu Rwanda nyine Ijwi rya Amerika ibategurira ikiganiro cy'ubuzima cyitwa Bungabunga Ubuzima. Iki kibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye nicyo tuzagarukaho mu kiganiro cyo kuri iki cyumweru kuri Flash TV isaa 11 n'igice. Tubaye rero tubararitse. Noneho duhamagare Richard Livingstone. Richard we?
Yeah.
Urahura komeye?
Ndakomeye ndahagoze ndakomeye.
Uherereye he Richard we?
Nereye Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Nuko ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo afite buriya ni uko yaba Leta y'u Rwanda itashyiraho inkunga yo gufasha mwene abo bantu. Akaba rero nk'igihugu mimi nitumaze igihe mbona Leta ya Kenya ishyiraho inshanco zo gucandaza abana bato bato cyangwa batishoboye malariya rero buriya iyo miti usanga Leta yarashyizeho ikigiye cyo gukurikirana mwene abantu batishoboye ariko buriya ikibazo tugira muri ibyo bihugu harabamwe no byaruzwe gasanga ya miti yagenewe gutangwa ku buntu buri ya iri ko bigurishwa.
Urakeka mu Rwanda se cyo urakeka mu Rwanda cyo kibazo gihari?
Cyo kibazo mu Rwanda kirabaye no mu Burundi ndetse birabaye. Ukatusanga n'indwara usanga zidakira buriya zaba zagenewe kuvugwa ku buntu. Ariho agenda kwishura muganga akakubwira yuko wahita wishura iyo miti waguhaye.
Richard, we icyo kirego cya ruswa ko kiremereye ugomba kubigirira ibimenyetso
rero buriya nicyo gitangaza abana nikora buriya izo ndwara ziguma zibasindikaje.
Ye Richard, urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Dr. Rubera Nziza, none icyo kibazo cya ruswa komoje hose kuko hari icyo mujya mwumva mu Rwanda muri gahunda mukora zo kurwanya indwara zititabwa uko bikwiye?
Murakoze cyane. Ngira ngo mugenzi wacu Richard arakoze, ariko mu Rwanda ntabwo twigeze tucyumva, kubera ko iyo twazanye ibinini tuzana ibihagije, ndetse ugasanga dukoze twifashishije inzego zitandukanye kugira ngo dukangurire abantu kwitabira mu gihe tuba tubona ibinini biri gusigara mu bigo nderabuzima, mu bajyanama b'ubuzima, ndetse no mu mashuri abarimu baba babitanga. Tukavuga tuti ibinini dukore ku buryo buri muntu abona ikinini, kuko natwe naho dukora imiti tuba dusabwa kwerekana iyo bita coverage cyangwa se igipimo cy'uko abantu babonye ibinini. Iyo tugize hejuru ya 90%, tuba twishima ko inzoka tuzifatiranye abantu barasigara bazikwirakwiza baraba ari mbarwa. Ubwo rero twe tuba dufite ibinini byinshi, icyo gihe tugiye tuzana bike nibwo yenda wavuga ngo abantu babinyuza ku ruhande bakabona aho babigurisha. Ariko twe mu Rwanda tuzana ibinini bihagije, tuba twabibaze dukurikije abaturage bose dufite, ndetse ubu nta hantu rwose dusiga, haba mu magereza, haba mu nkambi z'impunzi hirya no hino. Ubu tuba dufite imibare yose kandi dukorana n'ababa bacunga aho hantu hose n'uturere twose, tugapangira hamwe. Hanyuma ibinini tukavuga tuti ni ibi, tukabinyuza mu nzira yo bita supply chain y'imiti isanzwe. Ni ukuvuga imiti isanzwe ikoreshwa mu mavuriro, ikava mu cyahoze cyitwa Kamirwa ikagenda ikagera mu bigo nderabuzima, abajyanama b'ubuzima bakabifata ikagera mu mashuri, kampanyi igatangira. Kandi haba hariyo abasuperiviseri ba minisiteri y'ubuzima n'abafatanyabikorwa, tukareba n'uko imibare y'ababibonye ingana n'ibisigaye. Dukunze no kugira ibisigara kubera ko tuba twateganyije byinshi, ndetse tukongeraho nk'icumi cyangwa 20% birenga mu rwego rwo guteganya.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone dufite Kazanwe n'Imana Samson. Kazanwe n'Imana.
Yes, Thomas Kamirimo.
Urahura koma?
Ndakoma, makuru y'imyaka.
Imyaka n'imyaniko. Bwira umutumirwa aho uherereye.
Asha, ndi hano mu Kanyosha, Bujumbura.
Yee. Nuko, igitekerezo cyangwa ikibazo?
Igitekerezo n'imiti umuntu yagura yo kwivura ibintu by'amabundi umuntu aba asanzwe arwaye.
Dr. wamusubiza?
Yego, namusubiza. Samusoni. Kandi musubiza hariya Bujumbura rwose simperutseyo, ndumva mpakumbuye. Bizera nzagerayo mu minsi iri imbere. Imiti rero, imiti y'inzoka, farumasi zose zirayigira, cyane nk'inzoka zo mu nda, za mebendazole cyangwa verimokise, za rubendazole cyangwa zente. Ya miti iboneka ikita itanasaba ko uta werekana ordonance
ni
wandikiho na muganga
kugirango
bahugushe. Hanyuma ikindi yenda umuti wa transplante ariwo uvurire yanzoka bandira mu bishanga yitwa giradiziyoze. Ntabwo nzi uko mu Burundi yenda amafarumasi awufite, ariko mu Rwanda uraboneka ku buryo abaturage baba bashobora kuwubona. Ngatekereza ko rero imiti rwose iraboneka, kandi iyi miti y'inzoka ntabwo isaba ordonance.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, umutumirwa ni Dr. Rubera Nziza Eugene, ni impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye. Ayobora rero n'umushinga mu Rwanda, umushinga ishami ryawo, umushinga witwa End Fund, utera inkunga Leta y'u Rwanda mu birebana no kurwanya izi ndwara zititabwaho uko bikwiye. Mbibutse kandi ko mu kiganiro Bungabunga Ubuzima cyo ku cyumweru saa 11:30 nabwo tuzagaruka kuri iki kibazo cy'indwara zititabwaho uko bikwiye. Kuri telefone dufite Jean-Claude Ngoboka. Ngoboka we?
Karame, karame.
Uraho neza?
Muraho, muraho.
Bwira umutumirwa aho uri.
Ubu tuvugana nitwa Ngoboka Jean-Claude, ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda, ni karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda, mu kagari ka Kerwa, umudugudu wa Ruhema ya mbere. Nkaba by'umwihariko ndi umukunzi w'irya Amerika mu kiganiro muri Isanga, aho kiduhuza n'abatumirwa cyangwa se bazi dufitwaza kungwana ibitekerezo dusereza
nuko nuko gusha ku ngingo rero y'igitekerezo cyangwa y'ikibazo.
Reka mbanze mbashimire ku kiganiro cy'ubuzima mwaduteguriye kuri uyu munsi wa gatatu. Ni ikiganiro cyiza cyane kuri itariki 16 cyagarutse ku ndwara by'umwihariko nkatwe tuba turi hano hasi mu midugudu igize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'utugari, kandi izi ndwara zikaba zisanzwe zinaboneka kandi mu giturage. Iyo mvuze igiturage ko kiri muri Amerika, ni ahantu haba atari mu mbago z'umujyi ariko ahantu hahurira n'abaturage benshi cyane, ubucucike cyangwa se ko abaturage babaye ariko ari mu giturage nyine haboneka, ya biryo tujya duhinze nabyo bya kizungu. Ariko izo ndwara kenshi niho zibanda muri rusange.
Ese Ngoboka, Ngoboka we, nk'aho ngaho iwanyu muri izi ndwara twavuzemo, dokitori yavuzemo nk'iz'ubumara bw'inzoka z'agasozi, iyi nzoka irumye umuntu, hari byo mujya mubona aho ngaho iwanyu?
Murakoze cyane. Aka gace niyemo ko mu murenge wa Gashanda mu burasirazuba mu karere ka Ngoma, inzoka wenda muri rusange inzoka irakurubya, imaze gukurya rumara ibifite. Ariko hari ikintu mbona natwe abanyarwanda muri rusange twamaze kwivumburira, kuko buri wese burya agira ubuvuzi bwe gakondo nyakubahwa munyamakuru.
Mwavumbuye
iki kuri njye? Hari icyo bita kugombora. Kugombora umuntu wari umwe n'inzoka. Inzoka ikumaze kukurya hano hasi, hari icyo bita kugombora, kuko hari ukuntu utari umugeze kwa muganga, kandi kwa muganga ushaka no kumugezayo ugasanga wenda mu buryo bwo kumuvura bigoranye. Ariko hari imiti yaba yarabugenewe bakita nka gakondo, cyangwa se abakecuru bashisha akanguhe abadutangije kubona izuba baba bafite ibyo ngo bagombore umuntu wari umwe n'inzoka.
Noneho bagombo yarakira neza? Ubwo bagombo yarakira neza?
Arakira neza pe.
Nuko Ngoboka, reka ngushimire hanyuma ahubwo Dr. Rubera Nziza nawe agira icyo avuga kuri iki kintu cyo kugombora. Urakoze cyane.
Nyine hari ikintu nashaka kuvuga.
Oya, hina amagambo kubera ko dufite abantu benshi kuri bategereje ku mirongo. Reka
icyende muhine, n'icyo cyerekeye n'amavunja.
Aha. Ariko mu masogonda 30
Leta y'u Rwanda ifatanyije n'abafite b'utugari twafashe gahunda yo kuvuga ngo umuryango ukeye ufite isuku, ubu ni ukuvuga ngo amavunja azanwa n'umwanda. Ariko ugereranyije n'umwanda hano hasi mu giturage, Leta y'u Rwanda yafashe gahunda yo kuvuga ngo itekereze ku baturage, gukaraba amazi meza n'isabune, gufura imyenda, gusukura mu nzu, igihe cyose cyose wabigiriye isuku y'amavunja ntabwo ashobora kuboneka.
Yee, urakoze cyane. Urakoze, reka duhe umwanya n'abandi. Ndagushimiye cyane Ngoboka. Urakoze. radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Niko se docteur ibi ngoboka vuze ngoboka Jean Claude wo mu burasirazuba urwo Rwanda byo kugombora umuntu wari inzoka koko mwemera ko bikiza?
Murakoze Tema Kamirindi na Jean Claude waduhaye iki gitekerezo ndetse anatubwiye ingamba bafite hari iwabo zo guhangana n'izi ndwara nk'amavunja. Avuga ko bafite n'ubuvuzi gakondo biyambaza bwo kugombora uwari umwe n'inzoka. Mu by'ukuri yenda njye nk'umuganga ntabwo ndi inzobere mu buvuzi gakondo. Mu byo nize n'ibyo dukoresha yenda nta buzobere mfitemo. Ibyo nzi ni imiti irwanya ubumara bw'inzoka yo kwa muganga. Ngira ngo aho ngaho ntacyo nasubiza kandi ntafitemo ubuzobere n'amakuru ahagije.
Nuko nuko. Noneho duhamagare Benjamin Imelda. Benjamin we?
Ya.
Uraho urakomeye?
Ndakomeye cyane gusa namwe.
Yego natwe turahuherereye he?
Muri Malawi. Ego.
Lilongwe n'umurwa mukuru.
Ya capital wa Malawi.
Ukomoka mu kigihe gusa ubusanzwe?
Mu Burundi.
Ubuse uri kumva ijwi rya Amerika?
Nakumviriza online kesi na kesi.
Nuko. Noneho gusha ku ngingo igitekerezo cyangwa se ikibazo.
Jena bambaze ikibazo ku ndwara bita benshi badakunda kuyita bita indwara y'imeme.
Ibimeme?
Ni indwara kenshi ikunda gufata abantu mugabo benshi ntibakunze gutomokerwa ikibituma n'icyahe iza gute ivugwa gute ibyo abantu benshi barakunda kubyibaza mugabo ntibabirongere nyinshi. Rero nanjye nashaka mbaze numve ko nabirongere nyinshi.
None se wavuze ngo uri kumva ijwi rya Amerika uri kudukurikira kuri internet cyangwa kuko ndibwira ko radio yo sinzi nimba imirongo migufi muyumva?
Sometimes ndakunda kubakurikirana kuri shortwave. Ubu rero byasize ukore byageze kwenda arankoresha ntuze site yanyu mugankunda kumviza kesi ijyana cyaheze nkajya kuri Google nkagugora nkumviza kandi kitagenze.
Impamvu nkubajije icyo kibazo ni ukugira ngo niba docteur agiye kuguha igisubizo ugikurikire hanyuma cyangwa se ubundi buryo niba
uraza kucyumviza kuri site
y'ijwi rya Amerika. Ndagushimiye cyane Benjamin, umugoroba mwiza. Dr. Robert Nziza, ibimeme biterwa n'iki bivurwa n'iki umuntu yabyirinda gute?
Murakoze cyane. Ngira ngo ikibazo cya Benjamin nshobora kutagisubiza neza kuko yo ntabwo iri muri izi ndwara mfitemo ubumenyi buhagije. Ni indwara urebye iyi ni indwara ireba cyane cyane abafite ubuzobere n'abo bita abize indwara z'uruhu cyane bakaminuza abadermatologue. Ni indwara iterwa na byo bita amashampinyo cyangwa fungi, niko dukoko twaje batwita. Ntabwo rero nzi imiti ivura ibimeme. Nzi ko yenda kwambara inkweto zifunze buri gihe cyane nk'abagabo bahora bambaye inkweto amasogisi mu myanya y'amano ni amano ntahumeke abantu bafite amano yegeranye cyane. Mbese ndatekereza ko ibyo ari bimwe bishobora gutuma hari hagati y'amano hagira ibimeme. Ariko icyo navuga ni uko hafitemo ubuzobere
nshobora kuba mfitemo ubumenyi bw'igice nk'uko nabyize nabikoze, ariko hari umudermatologe mu miti, hari imiti yaza ketoconazole za candidane, ndetse na antimicosic cyangwa se antichampignon, ni imiti iboneka mu mafarumasi ahantu hose. Ariko no kwita ku birenge, isuku y'ibirenge, kwambara rimwe na rimwe sandari amana agahumeka, ibyo ngibyo ntekereza ko ari no mu byagabanya guhora umuntu arwaye ibimenyi. Murakoze.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira na Dr. Rubera Nziza Eugene, ni impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye. Izi ndwara rero tuzazigarukaho nanone mu kiganiro Bungabunga, Radio Ijwi rya Amerika ifatanya na Flash TV yo mu Rwanda, ku cyumweru guhera saa 11 n'igice ku isaha yo mu Rwanda. Kuri telefone dufite Innocent Nduwimana. Nduwimana we?
Ekume.
Urahura komeye?
Ndakumeye ndashima.
Uherereye he Nduwimana?
Ndigamu kanyosha ibujumbura mu gisagara cha Bujumbura.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ibitekerezo hamwe n'ikibazo. Icyo nubona hamwe bwo kurinda indwara mwatonda guhengaho, icyo nubona bwo kweza nk'imiti bagatanga nk'inshansho hamwe hamwe no kubana nko kubana bo mu mashuri mato mato, wabona ko aribo bakarirwa n'inzoka. Hama ku bindi miti nyayo yerekeye nk'ubukangu nyine, nawe nyine bokweza ku mavuriro nk'imiti hamwe nk'umuntu akize nk'icyaba cyangwa nk'inzoka imukomoye, akamenya ahagurira iyo miti kandi bakayikwiragiza hose, kugira ngo nk'umuntu yakize nk'isanganya cyangwa nk'ikibazo akaba azi ahantu agurira nk'iyo miti. Hama icyerekeye nacyo nk'izo ndwara zicyatukaho nyine, abantu barakwiye kuzirinda cyangwa bagashyiraho nk'imiti myinshi kugira ngo turwanye iyo ndwara, kubera urabona muri ibi bihe k'indwara zasatse zicyaduka.
Ye, urakoze cyane Nduwimana.
Namwe murakoze ku Ijwi rya Amerika.
Dr. Rubera Nziza, izi ndwara zititabwaho uko bikwiye zigira inkingo se?
Murakoze. Inkingo yenda navuga nk'ibisazi by'imbwa. Ibisazi by'imbwa bigira inkingo cyangwa vaccine. Ni ukuvuga ngo uwariwe n'imbwa aba asabwe kwihutira kujya kwa muganga akabona urukingo bitarenze amasaha 28 cyangwa se amezi 48, kugira ngo niba yambwa yamurumye, kuko nka 90% cyangwa hejuru ibisazi by'imbwa biterwa n'imbwa nyirizina nazo zanduye ibyo bisazi. Mu gihe izindi nyamaswa yenda zirimo zishobora no kurumwa n'igisamagwe iri mu ishyamba n'iki, ariko akenshi tuvuga ko ari imbwa hejuru ya 90% ni ibisazi by'imbwa. Iyo rero ubonye urwo rukingo nta nubwo ari rumwe, baguha ndetse gahunda yo gufata inkingo zose zikenewe, imibare 5 bakakwereka uyu munsi urafata uru, ku munsi wa kangahe, bakageza wenda ku munsi wa 28 cyangwa se 21 bitewe na shema bakoresheje. Izo nkingo zikakurinda kuba warwara ibisazi by'imbwa, kuko iyo udakingiwe kandi imbwa ibifite urapfa. Ntawuvura ibisazi byidekaraye rwose 100% urapfa. Ni ukuvuga ngo hagomba kuba ubukangurambaga bumenyesha abaturage warumwe n'imbwa yicare. Ikindi nk'ubu dukorana na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'ikigo cyayo cya RAB gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi, ni ukuvuga ngo imbwa, abatunzi imbwa zose birumvikana n'injangwe n'iki, bagomba kuzikingiza. Ni n'itegeko ko abatunze ayo matungo, imbwa, injangwe, bagomba kuyakingiza. Ibyo rero birinda ko hagira
ibizarwara bya bisozi byimbwa bikaba cyakwanduza abantu ku zindi ndwara zo nta ngingo ziraboneka ni ukwirinda kwandura bisanzwe ndetse no kunywa ibinini by'inzoka n'izindi ndwara cyangwa se ndavuga kunywa bitewe wenda nuko nashatse kuvuga inzoka z'umundana zirariziyozi ariko niba ari amavunja birumvikana hari ukuntu ugomba kuyavura niba ari imidido bamwe bita ibitimbo kubyimba amaguru hari uburyo bivurwa nuko byirindwa
ubwo rero Nduwimana Innocenti ku byerekeranye n'inshansho inkingo ndibwira ko asobanukiwe ijwi rya Amerika noneho duhamagare Jean Baptiste yiyise Jean Baptiste Rwanda kuri Facebook y'ijwi rya Amerika Jean Baptiste we
wiriwe
neza irindi zina ryawe ni irihe
Ndagijimana
nuko uherereye he Ndagijimana
ni mu karere ka Kayunga murenge wa Nyamirama
ye aho ni mu burasirazuba yego nuko igitekerezo cyangwa ikibazo yego
igitekerezo nge nari mfite nge nuko mbona leta y'u Rwanda igerageza gukurikirana izo ndwara cyangwa se no gushaka inkingo yaba yari umuntu cyangwa ikimbona wenda icyo bakwameliyora ni ukuvuga amavuriro yose akabasha kugira ubwo bushobozi bidasabye deparasoma ndende ngo umuntu ajye ku bitaro bikuru mu burwayi bumwe na bumwe mbona ariko bigorana deparasoma bakabyegereza ku masantere de sante byibura
none se aho ngaho utuye tuvuge nk'umuntu arwaye inzoka zo mu nda agomba kujya ku bitaro bikomeye ntabwo imiti ayisanga ku ivuriro
ubwo ntabwo nashatse kuvuga ibintu bimwe na bimwe nashatse aho nakunuzaga ni nko ku muntu wariwe n'inzoka cyangwa imbwa amasantere de sante ntibakunze kubikoraho cyane ariko inzoka zo n'abajyanama b'ubuzima nini barabiguha rwose
Ndagijimana urakoze
murakoze cyane
ye Dr. Rubera Nziza Ndagijimana Jean Baptiste wamwumvise rero
yego yenda icyo navuga nuko kugeza izo ngingo kugeza iyo miti yenda ivura ubumara bw'inzoka kuba umuntu yabigeza mu mavuriro yose erega usibye n'ibigo nderabuzima na centre de sante ubu noneho ikigezweho ibyo bita amavuriro y'ibanze ya health post ni ukuvuga ivuriro ritoya muri buri kagari cyangwa se muri seri ivuriro ryegereye abaturage niyo gahunda ubu ya leta ihari kugira ngo buri kagari kagire ivuriro riciriritse bishobora kugorana rero kuko iyo urebye nka ziriya nkingo cyangwa se iyo miti yindi ushobora kuyijyana ahantu hose mu gihugu niba tuvuye mu gihugu hari ibigo nderabuzima birenga 500 ukayijyanayo hari aho bashobora kumara yenda umwaka nta muntu cyangwa imyaka 5 nta muntu uriwe n'inzoka y'agasozi iyo miti yaba expired igapfa kandi irahenze n'izo ngingo ahubwo ngira ngo ikiriho ni uko aho nta hariya muri biriya bice hariya hashyuha cyane iburasirazuba usanga ariho yenda inzoka z'agasozi zikunze kuruma abantu aho ngaho yenda bagira ibitaro byo birumvikana biba bifite ariko kuba muri buri centre de sante yahagera yenda bishobora kuba bikigorana ariko ubushobozi buracyubakwa ngira ngo bizagerwaho erega buriya niyo wagira drone utu tudege dutoya mu by'ukuri byagakwiye ntuza supply chain cyangwa rapid delivery cyangwa kwihutisha kugeza wa muti utaboneka ahantu hose ukawuhageza vuba hari turiya tudege dutoya dushoboye kwifashishwa ibyo ngibyo ngira ngo byaba ari byiza cyane mu Rwanda rero technology iri kwihuta cyane yari mfite icyizere cy'uko bizagerwaho
ijwi rya Amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda Dr. ubu tubabariye gatoya tubanze twumve aka gatangazo namwe nshuti z'ijwi rya Amerika muwe mwihanganye ikiganiro turekigarukaho mu kanya tubanze twumve aka gatangazo
Wenda wana shakuru wachi rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Ndiyo
bugo.
Wiki. Nukumbuka ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha kundi. Ya ba 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 ba. Shafe. Twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radio ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi.
Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dukomeze rero ikiganiro muri sanga turaganira na Dr. Rubera Nziza Eugene ni impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye ayobora kandi ishami ryo mu Rwanda ry'umushinga witwa End Fund utera inkunga Ministeri y'ubuzima y'u Rwanda igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda aricyo RBC Rwanda Biomedical Center na gahunda y'igihugu cy'u Rwanda yo kurwanya indwara zititabwaho uko bikwiye. Dr. rero twavuze byinshi kuri izi ndwara ariko hari umenya tutakomoje ku ngaruka zazo. Mubona ingaruka reka mbifatire ku nzego ebyiri inzego z'ubuzima birumvikana n'izihe ngaruka ariko rero hari n'ingaruka se mu nzego z'ubukungu mu nzego z'imibereho sosiyale mbese
kamende murakoze izi nzoka zo munda tuba tuvuga za bilariziyoze n'izindi ndwara muri zo mu by'ukuri hari zishobora gutuma umuntu arwaragurika hari dutanze nk'urugero rwa hafi niba umwana akunze kurwara inzoka amaraso mu mubiri aragabanuka akagira iyo twita anemia imikurire akagira imirire mibi kubera za nzoka zinywa intungamubiri zose yakabonye ugasanga agizigwingira kuba yugize imirire mibi y'igihe kirekire bizamo igwingira byagwingira idindi za mwana mu gikurura ariko no mu bwonko wa mwana wiga ntabwo ajyayo kenshi wa mwana ntabwo aba wa muhanga urumva ntatsinda ibizamini urumva azaba mukuru azimarira ikintu no kwiga atabishoboye bizagira ingaruka ku bukungu bwe n'ubw'umuryango we n'ubw'igihugu muri rusange wa muntu mukuru urwaye izi ndwara ntabwo azashobora kwikorera ngo yiteze imbere ateze imbere n'igihugu ibyo ngibyo bizagira ingaruka ndetse mu rwego
ubuzima uzasanga kujya kwa muganga santire do santire kwirirwa ipima intuza umusarane w'abantu bireba ko barwaye inzoka usange ni akazi kenshi kubera ko abantu barwaye inzoka ari benshi noneho izindi ndwara tuvuge niba umuntu arwaye amavunja ubona ukuntu atera ubumuga imibyito cyangwa iriya bita ibitimbo dukunze kubona hariya hafi muri buriya butaka bw'amakoro cyane cyane ahandi ya mibyizi iterwa na bwa butaka abantu birirwa mu mirima bagenda batambaye inkweto bigafunga ya miyoboro y'amatembabuzi mu mubiri kubera reaction cyangwa se ubutare buba buri muri buriya butaka ibyo ngibyo abantu barwaye bitimbo cyangwa imibyizi uzi ko baba baramugaye abantu niba ndetse hari abizi indwara zica abantu abana bakora amara arifunga kubera ibya biyoka twita bya sikari cyangwa za runwa biri bibona bigira nka santimetero 30 iyo bibaye byinshi bikora pake bigafunga amara umuntu ugasanga atageze kwa muganga ngo bamubage vuba vuba arapfuye izi za birariziyozi zira zikagera ku mwijima zikipfundikanya umuntu akarwaza ishwima akaza gupfa bamwe barapfa abarumwe n'imbwa twavuze ko uwarumwe n'imbwa iramutse ifite ibisazi iyo atabonye inkingo mu masaha 48 arapfa byanze bikunze inzoka zica abantu ni ukuvuga ngo harimo ingaruka zigenda zica umuntu buke buke zimumugaza cyangwa se zimwica mu kanya hari n'ingaruka ku bukungu kuko bituma umurwayi cyangwa umuryango igihugu cyatakariza ndetse n'ingufu n'imiti numva iyo miti yose igenda kuvura inzoka nayo ni amafaranga bigira rero ingaruka zitandukanye ku buryo iyo ubaze ingaruka ziri z'ubukungu hari ukuntu bibarwa hari ubushakashatsi bugenda bukorwa bukagaragaza ibyo igihugu gitakaza amadolari atagira ingano kubera ko abantu barwaye izi ndwara bityo ko igihugu gishaka gutera imbere ugasanga ntaho wagera utazirwanyije
tukizera rero ko u Rwanda rwatangiye neza ruzuzuza umugambi wo kuba zacitse mu 2023 uyu mugambi mpuzamahanga wa OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima
ngo ntabwo ari 2023 ni
2033 mbabarira yego
ni gahunda y'imyaka 10
nari navugishijwe
gusa nk'ano mu Rwanda ho hari indwara dutekereza ko zizaba zaranditse yenda bitewe n'indwara runaka tubona ko no muri 2024 hari zizaba zaranditse ubu ngubu hari indi ntari navuze yitwa indwara y'umusinziro cyangwa se urabona iterwa no ku agakoko gakwirakwizwa na n'isazi bita tsetse yagaragaraga cyane nanone ikigaragara hariya muri parike y'Akagera hariya muri turiya turere n'imirenge parike y'Akagera ikozeho
Dr. Igihe kiraturenganye hasigaye amasogonda make cyane rwose reka nguce mu ijambo hanyuma ngushimire cyane byimazeyo Dr. Rubera Nziza Eugene impuguke mu by'indwara zititabwaho uko bikwiye mu Rwanda iyi gahunda kandi tuzayigarukaho mu kiganiro bungabunga ubuzima ku cyumweru guhera saa 11 n'igice murakarama
zaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose kwisi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba America mudenderwa mu